sala fungi ubuntu mnyama we Yega pumelele Yega namhlanje Sebenzisa visa Masala fungi ubuntu mnyama we Yega pumelele Kodwa yega namhlanje Sebenzisa visa Bazala fungi ubuntu mnyama we Yega pumelele Yega namhlanje Sebenzisa visa Bazala fungi ubuntu mnyama we Yega pumelele Kodwa yega namhlanje Sebenzisa visa Don't give me none Valerie's overlay Mina ngithemba wena Wena ungangi mamba Ozela unalo kaitali Don't give me none Valerie's overlay Mina ngithemba wena
Mama pepula kupa kanjani kanjani oboyisi onelo esihle kithi naso
we'll be right back. Thank you. Thank you.